tukuweka note tumaweze. Brown bona Romeo na Jojo Mbaga. Chipa song, sula yo, sula yo, sula yo, aha. When I kugamba senorita, get up when got in totita. Mumu titi nembika, baby.
Nikoti yange.
Sweet love, you took my attention. I had love, but I'm on tension. So now I'm taking action. I will move on to Nange. Genda, I will move on to Nange. Yari wa ewe bia kwa baby.
Endo la kumpia nje kubinde.
Yari wa zenda kwa wangenda.
Endo chap chap kya zenda kwe la vida.
Yari wa ewe bia kwa baby.
Endo la kumpia nje kubinde.
Yari wa zenda kwa wangenda.
Endo chap chap kya zenda kwe la vida.
Yari wa ewe bia kwa baby.
Endo la kumpia nje kubinde.
Yali wasn't a go walking down.
You jump champions in a way that we
love, 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 love is a giver. Simu gati kukawa. Mama pesa kukoti. I love you. Omu kwa no kazano kandoji. Adirumba sana waluma. Omu kwa no kwa katemba. Abasinga basunza na buleka. Kudia kukowa ya kasula. Omu kwa no kwa katemba. Abasinga basunza.
Yali wasn't a go wakenda.
Endo chap champions in a way la vida.
Yali wa ewe bia kwa baby.
Endo la kumpia nde go kende.
Yali wasn't a go wakenda.
Endo chap champions in a way la vida.
Yali wa ewe bia kwa baby.
Endo la kumpia nde go kende.
Yali wasn't a go wakenda.
Endo chap champions in a way la vida.
Whenever say oh baby love you, you could stand a tanne way.
No way.
Oh baby girl, I be so wanting, but you pull me down. When I look at the chancora, momo kwano katin yoga. When I put on ya singa, ngwe sembero sugar baby. Mira momo kwano alume kwe. Mama sembero sugar baby. Pula kama penzi, ah ah. Genda, I will move on to Nanya. Genda, I will move on to Nanya. Yari wa ewe bia kwa baby.
Endo la kumpia nde go kende.
Yari wa zenda kwa wakenda.
Endo chap champions in a way la vida.
Yari wa ewe bia kwa baby.
Endo la kumpia nde go kende.
Yari wa zenda kwa wakenda.
Endo chap champions in a way la vida.
Yari wa ewe bia kwa baby.
Endo la kumpia nde go kende.
Yari wa zenda kwa wakenda.
Endo chap champions in a way la vida.